Omukwano gwaffe teguli kendera, you my life tender. Tebuli tankute, oyali twetika ndi mufule njole. Tuise mu bingi nga kotadde n'obwavu obutagenda. Byeboogera byo biruma wadde ng'osirika manyi byo birina. Tondeke nonseka, botalimba nti malandya. Sisobola kuwenu zeka, ekingumya ntoli wange nzeka. Siri kuswaza mu banno, siri menya bye nasuubiza. Siri kugattika my lover, siri etuusa to tell you love. Ogumidde bingi bambi,
just one day. Just one day.
Tubiti kuba naffe,
just one day.
I promise,
promise. Just
one day. Ogumidde bingi bambi,
just one day. Just one day.
Tubiti kuba naffe,
just one day.
I promise,
promise. Just one day.
Kakasanti oliberawo ku winter nde byoli mugonvu naye manyi totidde. Baleka bubanyumirwa bifudde, manya ndiwuwa forever. Nzijukira emisanvu gye tuyiseemu, balitunula batya nga tubayiseeko full time. Ngabatubanyo batulemese, leka never stop awala. Mu future yange yegwe gwe ndaba, byonkoledde byonna nkwebaza. N'ebiganye siwe nabibala, ngatta bingi kuba olumu nnemwa. Siri kuswaza mu banno, siri menya bye nasuubiza. Siri kugattika my lover, siri etuusa to tell you love. Ogumidde bingi bambi,
just one day. Just one day.
Tubiti kuba naffe,
just one day.
I promise,
promise.
Just one day. Ogumidde bingi bambi,
just one day.
Just one day. Tubiti kuba naffe,
just one day.
I promise,
promise.
Just one day. Omutima gwange nakuwa, you my body and soul right now. Siri kwegana naiga, kaba tuyiteko mu Toyota. Ng'ebiloto byaffe byabima, we can make it girl don't care. Everything's gonna be alright, promise you never change your mind. Promise you can never get another guy. Promise you to be mine for life. Promise you'll never leave my side. Siri kuswaza mu banno, siri menya bye nasuubiza. Siri kugattika my love, siri etuusa to tell you love. Ogumidde bingi bambi,
just one day.
Na na,
just one day.
Tubiti kuba naffe,
just